Tanzani tuko 6 kwenye E9 River Camp Soldiers, yeah. And soldiers. Makalo yangu na mbigiri, siwezi kuketi. I put my legs in our city shoes, siwezi kufeki. Watch me niki bet the news. Rudy ukajiseti na connect wateja wapate inta kwenye neti. Na waseti then kama David na wabana leo apa ni miambatana. Na punchline na vina vile vopikwa na kuiva. Na even do na deliver pakueni mtajifunza. Waminu arachuga mapinduzi ngumu kuuza. Unguza ukweli uguza kidonda ndugu moyoni. Na izo promo bado hakuna kitu sioni. We keep it coming, go ahead and witch sun in this bitch man. Hata kama haija pick nani waga tu panic nani. Kwani ukweli uko mtaani. Nisha kuwa chronic na ile mobu. Menijua siku za usoni. Microphone imezo air vocals kama mate mdomoni. Come on.
Na pin kama Juma ikanga kwenye marathon. Garden guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi. Na sio number one kwa top 10.
Na pin kama Juma ikanga kwenye marathon. Garden guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi. Sio number one kwa top 10.
Listen, conscious kwanza wakali badai. Viti bado ni moto matako ya taki ukai. Yes. Material bado ni classic, supersonic, safina so titanic. You deserve to panic. Nina account ya mashairi, World Bank, ask Billy Gates. Lugha za mtaa, this is how we communicate. Gifti toka kwa jaa, acheni wa celebrate. I ain't finished it yet. Poteza hii, potezea zile speedy, bado ni jet. Kuboom zile za Rambo. Wanauliza Joe, lini utafungua studio. Na wajibu soon, kuna watu watauza vyombo. Inabidi kusafisha umchezo na nuka shombo. Napanga kama vyombo kiatari. Yatari, nafungasha tela, my storyteller, leteni story. Jomini shagonga muri wa moto kwa history. Na waficha kanyo kaa wangu Jomini pori.
Na pint kama Juma ikanga kwenye marathon. Galaton guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi. Na sio number one kwa top 10.
Na pint kama Juma ikanga kwenye marathon. Galaton guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi.
I'm going in again.
Bebendera
peperushi na siasa wanatupa mashujaa kirahisi. Hasa wasipokumbuka mitai na fia hapa hapa. Fungua nafasi kwa wengine sababu hii ni future. Milango nafunga loe na potezo kombozi kwa mofika. Anza kufia biashara zako mbele kwenelekea kukatika. Mhoshwa uhoshwa mbona trendi sawa. Na hii ni njia tu ya kupita. Hingo masia kutoka ni ukweli wa kutoka moyoni kabisa. Kwa yeyote anayehusika napenda mzingatie. Tunamaanisha tunacho andika hakiishi kwenye speaker. Now pump up a volume map. Water's in the building, haha.
Na pint kama Juma ikanga kwenye marathon. Galaton guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi. Na sio number one kwa top 10.
Na pint kama Juma ikanga kwenye marathon. Galaton guitar twende chandan Babylon.
Sala nazo pige na itaji kwenda peponi. Na sio number one kwa top 10.